see the miscommunication or the confusion in terms of the venues. I went to E444, which is closer to my office. Very close to my office, so it was excellent for a physically challenged person like myself. Only to be told by the secretary that it's Z227. So I had to walk. We might have people that are going to E444, but we've left a notice there that says meeting is here. But be that as it may, I must apologize for that. We need to start. Just to say to members, yesterday I was not here, and it was reported to me that the meeting took place in the form that it proceeded with. Just putting this gadget off. But I'm glad that it was postponed to today so that I can have an opportunity to be present as well. The business of the committee, is that of investigating a complaint by ex-mine workers union. And I'm sure the table has been told that they are present here. And I'm also informed that a rep from the office of the Premier in the Eastern Cape is present here, and those are the guests that we expected to make presentations this morning. But the tradition has it that before we start our meeting, we need to introduce ourselves. And I would like it that we start from my far right, which would be Honorable Member Mkhonyi. I don't know who else is in the room that I've not introduced. PMG, are you here? Okay. Let's start with you, Honorable Member Mkhonyi.
Hello, thank you very much, Chairperson. My name is Bongani. My surname is Mkhonyi. I'm from the Western Cape Province. I'm a member of this committee representing the African National Congress. Thank you.
I'm Lance Schrelling. I'm a member of parliament for the Independent Democrats, and my constituency is in fact the Eastern Cape as well, so this issue is of great interest to me.
My name is Pandilani Nafolobotwe. I'm a member of this committee, but representing what is referred to as small parties, the number of parties that are represented by me now here. But I come from Mazabu.
Good morning. My name is Nomvula Machidela. I am a member of this committee. I belong to the African National Congress. I am from the Limpopo province.
Good morning. I'm Mukesh Vasan. I'm a legal advisor for Parliament and appointed to this committee to give them legal advice.
Okay. Morning. My name is Hassan, member of staff.
Okay.
My name is Anshan Dreyer.
I'm a member of parliament. I serve on the Labour Portfolio Committee and therefore also now I'm on this committee. I'm the spokesperson for the Democratic Alliance, and my constituency is in the West Rand of Gauteng, Mogale City municipal area. My colleague, Hendrik Schmidt, who is a member of the Minerals and Energy Portfolio Committee, attended the meeting yesterday, but he can't be here today, and he's asked me to please submit his apology on his behalf. Have you received it in writing?
Of course, yeah.
Excellent. Thank you.
Okay.
Coming to me, my name is Rose Sonto, Sunani by my original name. I'm in the Western Cape representing the African National Congress. I'm chairing this other committee. Thanks. Can we hear from our guests then?
Ndiyabulisa ndingubonisile Sibayile ePhali. Nam ndilapha embuthweni we-ex-mine wekazi kwi-branch yasePhali. Enkosi.
Ndiyabulisa nam.
Elliot Bala no Marcel Olive Jazenda is ex mine workers. Go long boat for his sort of a young fellow.
I'm Paula Tongo from the office of the Premier Eastern Cape. I happen to be deployed in the task team for ex mine workers in government.
Mr. Mbibwana, the first fund, the Pula branch, the Glomboto, who branches this fund. Mr. Mandokas.
Engos. Can you copy it? Members, we are going to hear our guest presentations from the guests we have here. And first, we have here Ex Mine Workers Union to make its presentation. My appeal from the chair would be that the matter that we are dealing with is a matter that we need to deal with or to handle with respect, and it's a matter that we need to be open and honest about, and it's a matter that we need to interrogate extensively so that it can give us a direction. On that note, I would hand over to the representatives of the Ex Mine Workers Union to make their presentation. Thank you very much.
Families of our next child of God, SET, Abad, O, Sistina Silab, Gede Chwa, Asif Baba Gosha, and I would take a shoe. And some of us in Abbas only present our Abbas base. Gunga is my job of Sako was never Sako was not here. Which is of Elaga, Uba Gosh, Navigate to ingene kakhulu kolimi lakuthi.
Isicelo sakho tata ndiqinisekile into yokuba amalungu asithathele iyingqalelo
kubake lolunye ilendeto yako lolunye lelwini ezisemthethweni apha enantsi eMzantsi Afrika. We'll just have to make arrangements for that. I'll tell you. Will you assist us in terms of interpretation? To write and interpret.
Mr. Chair, just to assist, when we've received this document, this memorandum, I was just wondering if this is a summary of what the presentation will be orally, or
are
they going to present over and above this?
It's not. I'm just about to ask them whether they have their presentation in writing, because we have nothing. In fact, I have nothing. I don't know whether members have a privilege of getting anything coming from ex-mine workers union. Okay. Okay. Correct. I'm sure that's an assumption. Let's hear from them. Tata, ninayo inansika into enizawo khetha sijonge kuyo. Ebaliweyo okanye mhlawumbi
mhlawumbi ndicinga uba size kuba sesisazi into esizawuthetha ngazo sazinika ipalamente
le ikomiti ayizazi ezo zipresha ayizazi le komiti niyaqala uzayo ngoko ke niqala iqalelwe elitsha kule komiti asinanto sinayo nantsi ke suka kuni. Sisenoba sihambile sirheletya sifumana izinto apha naphaya kodwa ke asinanto ethi ngoku nizawuthini kuthi
hayi babemthetha ngaphambili le nto sisike ngayo siyayazi akukho nto izawuthi xa nifuna sinigqalisele siba sigaya sibe sihamba. Ithetha ukuthi ke sizowubeka umntu
okay. Members, sizayivumela inantsika i-presentation oral. Will we accept an oral presentation? I just want to ask that for a record.
I think we should allow it, but we should also try to make sure that somebody gets in touch and put how long the presentation, because otherwise when just giving this way, it can take a long time. So when I think of Kali, we will find out what we have to do, how long.
Okay.
And then see how long. But I'm going to have to do it.
Somebody talk truth the same. What are you saying? I'm interested in what you're saying.
I was just
saying that the chair has already made arrangements for the number two.
Yeah, he's protesting.
Yes,
he can't note and really, because we want him to be meticulous in taking notes. Can the office of the premier assist us? Because really, I can't chair and interpret. Also, I could gladly do that if I was a participating member. It's just that I'm chairing now. Can you assist us? I know that I might be putting you in an awkward position, but please, can you assist us?
At my best, I'll try.
Okay, thank you very much. Goodbye, bye.
we need to time this presentation. Tata sizaninika ixesha lokuba yonke le nto niyaziyo nizayibeka phambi kwale komiti niyibeke ngexesha esivumelana ngalo. Sininika imizuzu engamashumi amabini 20 minutes nibeke le nantsi kalo mcimbi wenu. Emveni kwalo nantsi kwalo 20 minutes amalungu ke ngoko azawuzama ke ngoko ulaa nto ukufaka imibuzo kuloo nto leyo. I think that's a fair arrangement. Enkosi kuwe ke tata unamazele ngerayithi ne. Okay.
Sanga phambili siza thetha kakhulu sibhekisele kule mama laseLakeside. Sizile kuthi uba ngaba kukho into okanye eziyishiyileyo ize niyibuze nibhekiselele apho ngoba loo ngoba ndiphathanga nto sendithetha uba then ziphethe ezinye zaso ezikhokhelele nto siso. Ingxaki yethu yeyoba njengabantu ezebesebenze ezimayini abanye ke streaming kwabakho iistrike ezeziphenjelelwa lixesha lenkululeko bako 1984-85 kwazebe ngo 1987 kwane-national strike and the National Union of Mine Workers. Yazi loo national strike eyathatha inyanga ngo-August ngomhla wesixhenxe ku-August abantu abahambayo apho bahamba bezange babuye behamba begoduswa ngumbutho wenqe ngelithi mabahambe bohlala ekhaya izothi inomnqasele isayithi isilizovile ne-management babizwa abantu babuye.
Oh, firstly, Chair, as ex-mine workers, we are making a humble plea to consider the documentation in front of you as part of the input from us as ex-mine workers. Our issue began during the period of anti-apartheid uprising in as early as 1984, where many of us got affected and they were sent home.
Yonke bombutubutu abantu bemka apho ngokwemiyalelo yenom bengenamali basifumeneyo kubaqeshi uba inom yaye abaqashela amabhasi ablyon bayabagodusa ababesakwazi ngokubuye babuyiswe baze bahlala bobo bantu bengafumananga imali yabo kubaqeshi abanithola kunethuba babuye babuyele. Yenza ke loo nto uba nabanye abantu ezibesebenza ezifemini emveni kwezo strike bayinxalenye yesi strike yokusentheka kuyo yonke le mbuthumbuthu.
The National Union of Mine Workers instructed us to leave as a result of the pandemonium that was occurring on mines. We happened to leave our workplace without prior arrangement on our benefits and we were then left home.
Azele namatyala awo ayisekhona akalandeleka ngokwethembiso zenu kwazeke kwenzeka kuba emveni kokuba kubonakala imibutho lepolitiki iyakhululwa yathembisa ke i-ANC uba izokuncedisa ngokuphatha olu bantu.
As a result of the exchange that we had with our bosses at mines, there were some cases in court which some were to be followed, but they were not followed precisely up to a point where we got a response, and the ANC then promised to intervene and assist or facilitate for the solution of the problem or the answer to our cases.
Wonke ke lo mngxaki ngo-1990 yaza into ukuphuma kwayo waphathwa utata othasulwa unikeza uJacob Zuma.
During 1990, the ANC appointed a task team which was led by Stalwart Tata Sisulu, who gave it to Deputy President of the ANC, Jacob Zuma, now.
Was there Tata O Zuma, but at which level? Pitaw Tasulu, Tasula, Tata, Tumela, who chose law?
Because of the difficulties on the task, Kobil Zuma deferred the task back to Walter Sisulu and Walter Sisulu to give back to the ANC.
Then after a long time, we were part of a corner for Umfi Ukrisa in 1992.
That is where our issue was handled and it got a leadership of Krisani in 1992. After the death of Comrade Chris, that's where this issue really became more complicated.
What are the countries that
there has been always an awareness on information by NOM, ANC, and SACP on the matter. These ex-mine workers, ex-farm workers, convened as a result and they formed a kind of an organization to take step further to pursue their issue.
1995,
after 1995, after the election of the democratic government, there was a pronouncement that these complaints about money's benefits must be suspended, and the teacher will only pronounce on that they will look after.
Bonke abantu ezibene imali ezibesifumana ezinjenge mali zokulimala nezokubanjwa zizigulo nezemali zeyiwayela hayi zanqunyanyiswa ngolo xesha.
All people, claimants who had money that they were getting from their benefits were stopped at that time.
On 1996,
where people were expecting their money, they could not get their money as they were told that according to the law, the money is lapsed, you are only given 6 months to claim your benefit. People started to get into problem as they were advised that they must stop claiming or they must suspend their claim. People got angry and they went to Chamber of Mines as they knew that their money was with Chamber of Mines.
The Chamber of Mines, yeah, too bad.
The Chamber of Mines responded to say monies were taken by government and government has made an undertaking that will dispose of those monies to their claimants.
Yes, the Chamber of Mines, The
Chamber of Mines visited Eastern Cape in the year 2000. That's where they put it out an amount that was estimated at 54 million. Which was stopped by Tito
Mboweni.
At the time those people had received that money.
yaze yayivuma ke urhulumente ko mali khona kuye.
Government agreed to accept that the money is with her.
Kodwa nanamhlobo abantu abakayivuma noma.
But until to date, people have not received those monies. We pursued the matter up to a point where we have to send people to go and complain in Pretoria to the president of the country. A senior official in the name of Mr. Marobe, who was deployed with other officials deployed by the president, agreed that they will look on the issue of this money.
He
promised that the people will get their money and they must go home, they will receive their money. People refuses, they did not have the back to their places. He undertook that those money for transport that was taken, that was used, will be paid by government in sum of
192,000.
People have to go home under that promise with those that from buses. After we arrived at home, we never got any attention from the office of the president. People went back to Pretoria in 2006. That's where they spent almost a month. Where the office of the premier is to go up. Which the office of the premier made the promise that they would facilitate the payment of this money at home. The delegation was composed of traditional leaders and some officials from welfare departments. People accepted the promise as they were told that they will get a monthly vouchers of 800 rand
each.
In time they have not received their dues. All the transport is paid. What did not happen was the promise that we made to people that they would be assisted monthly. People again went to make a sitting at Bisho as a result. On the 31st, that happened on the 31st March 2007. Again, an undertaking was made to the government that they will pay those people before the end of April. This has not happened until the date. That is why people have forced that if the National Assembly is going to convene in Bizana, they must go and present their problem. Much of what I'm saying is contained in the documentation of there's a confusion which we wanted a clarity on government and no.
Mr. Blount.
we are told that there is a money which was put or invested by Noam on an investment account headed by men in the name of Mr. Brown. That case is here in Cape Town. The Noam made a meeting with the Eastern Cape government on November last year. Where we were represented as mine workers, Eastern Cape government. There's a money on estimation of 3 million. Some is in Noam and some is in government. We don't get a clarity as to how come government and Noam had to work on this money, which was owned by us. We are hoping that we'll get an assistance here in Parliament. That's to summarize our presentation. Even if we've been told that this issue has lapsed or is old according to the law, to us is not old because we have been presenting this issue on a number of occasions. As a result, government is taking an undertaking to transport us. That to us is an indication that indeed there is money. Whatever which is not clear on my presentation, you may raise your questions and also refer to the memorandum in front of you. Thank you.
Members, that is the presentation. That is the presentation. We need to interact with the presentation now. Just a few areas of clarity, so that we can establish our approach. Tata Uti, this money was paid into whatever account by the Chamber of Mines. The Chamber of Mines paid this money into Noam's account.
No. The Chamber of Mines, Yati Wood, once Mabunga and Erofulment, that has was wrong in Mandi. The Mao was a kind of Fulment, Erofulment, never have all your money as What for Yano Fulment, why in Lalonto? Uban Yani Wunja.
Oh, the government, actually the response we get from Chamber of Mines was that the money has been taken by government and government had made an undertaking that will distribute the money according to the provinces.
Okay. The second one is ex-mine workers.
If them,
okay, and what's that? Members, that's the presentation. Let me take the order from my immediate right downwards. Thank you.
Mama.
Ngiyabulela tata. Question and nayo angivanga kahle ile eka Mr. Brown. Bengithanda ukwazi ukuthi uMr. Brown yena ungubani, uyini related kwi ex mine workers. Thank you.
Nathi lo Mr. Brown yinkampani ekuthiwa igcina imali, ekuthiwa le mali yawu-investwa kuyimali zabasebenzi, imali ze-Provident Fund, cash benefit, zonke zomali, imali ekuthiwa besigcinisiwe phakuya. Nathi bengiyilento isiqakayo uba eyamali iye kanjani phakuya, kuba lo siyazigcina imali yethu isemayini, emanqephume emayini kwa-Provident Fund, but abantu abazimemba kweyamali ngamalungu enu akhona ubot sinawo amagama abo alapho, but eyamali bot sukuyasinatho bakutheli ke ngoyamali iye kowamlungu futhi inumi ke engafikayo engasichaphazelele wona kuba yimali yethu.
This Mr. Brown, we are surprised as well. Where did you get the connectivity on this money? Because this money is for ex-mine workers, but we're told that members who are part of the board, which Mr. Brown is a member of, where our money has been invested, and it has been our request that the parliament must inquire on it.
Okay. And then we have 3 million kwa Mr. Brown. He come up with 54 million as a chamber of mine or Gani. Is another money. Right? And then le company really Nyakile. He represented Wonga Malung who were dismissed. Okay. So it's not total
lesson. Sure. Can I request that I be given an opportunity as part of them time and again when I can see that I must intervene and clarify. I can understand that at some point they may have some gaps in as far as it relates to government.
You will have a chance to make your own presentation. You are representing the office of the Premier, is it not? We have you on our agenda as someone who is going to be making a presentation as well.
Oh, thank you.
That is why I was saying interpreting might put you in an awkward position, you know, because in some issues and instances you would want to respond, you know. But confine yourself now, as of now, in the interpretation.
Oh,
please, I'm sorry to put you in this position.
Okay.
Ukuphendula ke sele ngaphambi kombuzo wakho, eyona mali ukuqala sawuthetha ngayo, eyona yafunwayo ekhona nakujotsman abakwazi ukuphika, ikhona sithethe ngomlomo kho ijotsman lethu, yimali eyi-54 million. Loo mali yimali efanele ibhatelwe, yimali ezakubhatalwa ngayo abantu basentlakayo kurhulumente wangaphambi, ikhazwe nokumntu ufuneka afumane imali bayivuma kwithemba lokufumane ezathi nantsi imali.
Umxolo tata, singayifumana phi loo document?
Ikomiti. Okay, solinika khona apho okanye sasinika.
Sorry,
singalinika ngosinayo ngoku.
No, ngandiphendule uba ikhona usekretary makoyikopa.
Okay,
yeah.
Sorry.
sorry about this, members. It's for your benefit. Yeah. Is it Mr. Brandt or Mr. Brown? Our pronunciation does not correlate here. Is it Mr. Brown or Brandt?
Related cases or issues or monies that we are talking about here.
Kutwabe dadu pala mine workers. Le 54 million. Ngaba ngumba omnye esigxila kuwona okanye ikhona imiba edibeneyo nayo enanto lokwenza nemali ekudilishwana nayo kulaa minyaka ya kudala ngo 19 ndo na apa 18 ndo 87 na lapha ko 90
ewa ilixela iniba yona i-64 million le lesithetha ngayo unozalo oba ithemba yathi uqala ukubonakalisa imali kurhulumente yiyo le imali yokuqala urhulumente yamnikayo.
There are large number of issues, but this 64 million is a pointer to say the Chambers of Mine gave us a report that the money is with government. It's 64 million, and government agreed that the money is with them. And we are putting it as an example that indeed government was given money and confirmed to receive the money.
Imali ezikhlenywa zii-F-minus zimali zee-debtors loan service UIF injali kule mali emsebenzini njengoba le 54 million yeyabantu abakwazwa zigulo zomgodi ngo-1976 oko bantu bebeloko bebhatalwa ibhaliweko ubhekise u-background indlela ebebebhatalwa ngayo. Lelo urhulumente singamazi ufike wayiguqula wayihlathu wezane emveni kwa-1996. Mali esifunaphaya zonke umntu nxa iyeke imali unemali zakhe zeze zivela kule nkampani seliyibonele so ikhona apha kwezijonamezeni. Ndizawucela palamele zongathi zikhona apha ezisithetha ngazo ninazo ndiyazithola ngokapha kulo sendithetha kulo ndiyazibola ezinye apha uncedisana. Kwezi zisiswa ukoma zamukuthi sezi lena le nto sithetha ngayo i-death benefit i-problem fund long service zonke ezazishinao zii-dotumental nalo mntu kuthi sithetha ngayo.
There are quite categories of these monies. Some of them are monies for provident fund, some of them are monies for long service, some of them are monies for death benefit, and I know that these monies are part of the monies invested on this account headed by this man. And I have just noted that there are recommendations also packaged to your file on this money or on this issue.
Okay. I'm sure we'll take other rounds.
Let's just take Comrade Mkongi.
Okay. Xa ndizawufuna ukuthi uba aphendule ndimane ndiphinde ndimbuze because andifuna uba uyibuza yonke okokuqala uba ndicela ukubuza uba nina malunga amangaphi and nje uba namalunga amangaphi athi loo malungu akuwo onke amaphondo ngawaphi loo maphondo.
Amalungu ngokwelethwa ke ndizovele ngoku nditsho uba mangaphi kodwa ke umbuzo wakho ubalulekile uyafuna uba sihlelo ze siyilungisele. Amalungu apha khona akumaphondo kakhulu amane okwangoku, iThekwini, iCape Town, iJohannesburg, kube se KwaZulu Natal okwangoku, apha eGauteng. So le Gauteng, so ngathi seGauteng ngoku, iGauteng. Awona maphondo ke anala malungu kakhulu, awawo naseLastingberg, eLimpopo. 5 provinces.
Oh, ndingakucela ke uba ukuthi indawo yelaa nto yamalungu namaphondo bamapi siyifumane ingxelo ngayo ebhalwe phantsi. Now, into endifuna uyibuza uba urhulumente wase-Eastern Cape ungena njani kulo mba ngoba xa nithethayo nithetha ngorhulumente wase-Eastern Cape andithethi ngorhulumente waseRhawutini, andithethi ngorhulumente wase-Western Cape, andithethi ngomnye urhulumente but apho nime khona nime ngorhulumente wase-Eastern Cape. Kutheni kunjalo?
Ukutholekela kokuqala. Oh, the question is, oh, firstly, the question request that the information about the membership has been furnished perhaps in a later stage. The question is, as you talk, you make mention constantly of government, and particularly mention of Eastern Cape government, and the nature of your problem, your membership seems to be spread across. Why particularly Eastern Cape government? Question.
Kuba thina sizange sofuna kwamali kwakurhulumente wase-Eastern Cape. Thina saya ethemba lofumane sofuna imalungelo ngethemba lofumane. Unodala urhulumente wase-Eastern Cape afake impumlo kule nto. Yeya 54 million ikhonjwa kuye. Kwaze ke ngoku yathi themba ezinye imali sokuxela uzawukhala ubhatale le mali kwaba bantu. Yani kurhulumente wase-Eastern Cape. Nathi sisambuza uba ufuna ntoni ngoba uyaphazamisa kule nto. Kuba nangoku sisingakho kuye besumthiyile ukubona kase uba siyayazi into siyenza. Sumthiyile Eastern Cape sayaphi kwiofisi kamengameli. Apho kusiqinisekileyo uba zonke amakhondo phaa. Le mali sofuna imali yesizwe. Kodwa uye wasilanda, efuneka kachaza uba ngokwasasilande sofuna imali yethu kwaye lesanda kuthini.
I assume the Eastern Cape government came into force because of this 4 million, which is specifically pointed to be on its own, that is Eastern Cape government. It has been our concern throughout that why Eastern Cape is always behind us on this issue. Because even if we left the province and went to Pretoria to present our case, Eastern Cape government always come, and it is our question. Why Eastern Cape government always behind us?
Thank you, sir. But then you're famous. Over the corner, the strike, so now we're back on a problem with you. Yes, it is a famous.
No, I'm from the Italian Bossy. Abona abantu kuba baninzi njengoba umntu abantu ngesitayile ngelaa xesha leli time kufuneka yonko nto siyikhompelithi uba wonke umntu ayisebenzi ezifemini kuzaa nto zamabhasi ootrtc nooglewone ngelaa xesha wonke zabantu abafekthekayo kwinto zeentransport ezinye ezinye wonke ngobo bantu kuba le nto yokufonyiswa kwalo mbutho yafonyiswa kuba kuthiwa izokunceda kwamntu othe waphelelwa ngumsebenzi amalungelo khoba xa selengaphandle kwenyunyoni yakhe. Kuba ngela xesha inyunyoni umntu umsebenzi angela xesha seyimema. Xa sengaseyomema akancedwa. Uthaza umbuzo wesawufumi sebuya kunceda kwamntu.
The question was you were mentioning firms. Which specifically are those firms? Which are those firms? And the response to that is that there are quite a number of those firms. Some bus people were working on buses, that is bus companies, and this organization had to accommodate all people or everyone who was working and who happened to lose his or her job because the unions could not represent a person who is not a member of the union by virtue of not being a worker. So that this organization had to represent all those who are not working. During 1996, when a COSATU strike that was led by former President Elijah Bahai, many people were affected and those people probably could not be attended to, and some of the people are those.
Ndifuna ukuthi uba ukulomba lowo ezo nkcukacha zibalulekile ukulomba kuba xa sithetha ngasikwazi uthetha ngabantu esingabaziyo uba basuka kwiziphi ifem basuka kwezi bus company basuka kweziphi iindawo zeso so naleyo inkcelo siyabe siyayifuna. Eyokugqibela, lo Brown ayingulo mntu ukuthi bephaa laa nto kuthiwa yi-fidentia.
Okay. I had a question here. Mine would be
Nikuin Banin not to have a representing ex mine workers at Belize.
No, not gallant. Walo Babantu, whom to Nombuto Ake, but whom to Mutokum Mutolates, that is where ex workers union, so that the seat, military station is. But of us noticed it, Walo Babantu, but the government is.
Well, the question was, do you think you are the only union which represents ex-mine workers? And the response to that is that, no, it's not guaranteed, as there can be many organizations, but according to the ones registered, perhaps to our own terms, as ex-mine workers represent, it is this organization which we represent.
So, inyani so eyo yoba, anina oba ni mele umdu wonge.
Inyani so yeti si mele amalu wetu anoba anabandu bebe na korona sile amalu wetu
The reality therefore may be that you are not representing everyone, and the response is that we are representing our members
kod inyani yoba ani melanga umdu wongi
never mele amalu I won't come to nobody. Never.
And the question was, is the reality that you don't represent everyone? And the response is that, no, never. We never represented everybody. We represent our members, people who are part of our membership as this organization.
We can talk over. Abantu. But in the Sumelo, maybe some butcher, or no Sumelo, whom no Alunako.
It is in law, or it is the law that when people have a common consent, can form an organization, and it cannot therefore mean that you represent everyone within a person who is not your member.
Umbozo, Ubozo, Wapa, Indobani, Kunsegi, Lenangan, and Lama Lungino, Wacha, and Kunseganga. So it had over and was a malum in Bamangatina.
See, I enter my history. Oh, my own little studies. Oh, no, part of warm room to the overlaw. The little part of it near the loyalty is a sister, no, no. Ah, but in a pizza, come over, don't over the south to pass on a suit, so melon boot, the so melon boot of the moon. Would it no melon lele penichiluba? Of never the Malu wait. Swan and say the swallow is. Look no bad, the room of a corner no bad, I have a number to get in the way. My mother's room, Malisa Rouse, in the end is then I will have. It's almost up to the lab. Who wants a man to go there in the way of you and the woman in the 7 days? Who don't say that to the house?
The question was, are you not sure as to how many people are at your membership or number of your members, and the answer is, as we here, we are not yet ready with that information, because also the invitation was of a short notice. The secretary is not part of us as a person who keeps the record, but we may prepare that.
But it's common knowledge that because you've got membership in the Eastern Cape, more or less you know whether they are close to 100 or 50. If you have members in Cape Town, you know whether they are close to 20 or 30. Free State, you know if they are close to 50 or so or whatever. KZN, Gauteng and Limpopo. Even though we are not saying, tell us the exact number. More or less, 20, 100, 50. What are we talking about here? What numbers are we talking about? Ndi iteka lendo data, ndi sazi, ndo yokba. Kute ala ni kopelelo mkwindi. Saku tetu wange 54 million. For how many people was that? Now, ezo sifunu ubasi zazi. Andi katala na bubizo mzuzo kwebela, but low information ilate zintu chini zako.
La Ogana lower 50. Where's Nagaran's always 54 million?
abantu abavela kwa 54 million ni 18,563 abantu ababalwa umale 54 million. But when a question gave us a seat, since it's my work, 18,563.
But the question was, it should be a common knowledge as you continue working on this task. As people who assist with the task, at least you're supposed to know if that approximately the particular province has so many membership, a particular province has so many membership. The issue is you happen to respond before I make interpretation on it, and then it really put me in a difficulty. But the response in relation to the 54 million is that the X-Men workers know that according to the number of people to benefit on that amount, it's 18,563. What also surprised them is that according to the knowledge and records, that money is money that belongs to the ex-mine people or ex-miners from the former Transkei area. And it is mentioned according to towns, but now we find that it is represented by the Eastern Cape government for the whole province. And it's our concern why that money, which is meant to be allocated to the people from former Transkei, is now provincialized, and at some point it may be nationalized.
My last one before I give a second round to members. You claim to also represent generally other people who have lost their jobs, firms and whatever. Over and above an engagement on ex-mine workers, is there any experience that you have, or were you ever engaged in any act of similar kind with a firm?
Manager uthetha usithi urepresente ex-mine workers, uphinde uthi nabantu nje abanye gabalala abaphuncukene nemisebenzi. Kodwa ke ngokolwazi onalo njengomntu ophethe lo mcimbi, uquka ne-firm, ikhona i-firm enengxaki okanye enomba okumela kunje ngokolwazi lakho?
Awethi nawo amalungu
No, umbuzo uthi nike nahamba uhambo olunjena, nihamba la umcimbi onjena ngefem.
So uhambile ulebha, ndibana nolebha, ulebha wathole nto uba ingxali yokungabhatalwa kwabantu ethetha ngale mithetho lukhole mithetho yokuba abantu baphelelwa ngokomntu uthi ungakaclaima ngesibeni nge-6 months. Aba bantu besembona sesityozomali siyabuleba ngazo. Lebo uyayazi lo thetho elinoleba lethi nalo Mr. Mkhonto Janet.
or the question was, as you engaged on this issue, is there any time or point where you were specifically engaged or happened to attend to an issue that specifically relates with the problem of this nature or of this kind that is related to a particular affair? And the answer is yes, as we interact with this issue, Department of Labor, Mr. Mkhondo nationally, there are such kind of issues and firms are affected, at some point some firms are affected.
Members, I'm coming for the second round. Now, instead of starting from my immediate right, I'm starting now from my far right.
But what's the trans guy going on to this guy?
Mining for the discharge,
ubhatala ubuyayeka ubhatala onke amalungelo akho osebenze ngokwela ikhona le ubhatale zonke zomali if uba ngaba awudithathwanga uyevesini uhambe ngosuccessful ubalile nebsite awufumane nefende emind kuba ngantoni awudithathanga okhwela ngabhesi awuthangani yonke omali akutshona khonapho ize ngokomthetho kaRhulumente no-Table of Mind ezaa mali zihleli phaa xa uthe owabuya ubizwa kuthiwa uyidizetha le uba ubuya zithathwe zonke ezaa mali zithunyelwe kundluthwa yamafa uRhulumente apho uyowuthi umntu nxa seyivelile uthi uyoyijema khona zisuke ngokuphi emayini ezo mali ke ziimali ezisithetha ngazo akuthanga thina sifile ziimali zethu ukuba loo njengoba besiqiniwe emayini asikwazanga ubesithile siyemali
so okugqibela ufuna ukuthi le mali ke ngisemafini azikhoyo
izawaziwa ngulo mntu izawube imali sigqikalo thina ngoku ithemba ithe imalini ke imayini angithi ungumsebenzi ke ngokwatona ubhale epalamente uba uba njengobisifu uba sithi thina imali yethu ikuthemba but sifuna uyalithemba lenika urhulumente ungumsebenzi wale palamente ibizithemba ungumsebenzi wale palamente ibizurhulumente azophenda ayingomsebenzi
wesi
before I give you a lunch emayini awungeni ungangena ngegesi and igesi ikujonga ubulungele na usebenza emayini kangangokuba uba uthatha uteva ufike emayini ungena egesini ube kubambile igesi uyajikwa uyagoduka awufumani mali awufumani nix
xa ukhala uba ngaba mna ekuthi eyakha imayini india thina kutho thina sebena hayi mayini ukhwele igesi saya le siye kuyikhwele kwamzikazi kuyoukhwele emayini after futhi wabubona ti uhambe yosebenza after 6 months uyabaleswa futhi kuyokhwela igesi andithi after futhi emveni kwe-6 months ogodwa kuyadithatha kuyohambe yokhwela igesi ungakobuye kufuneka eza iinvamation zakho zegesi zekwakho mabubona kuthiwena uyagoduka iinvamation zakho zegesi
comrade you'll understand that the gas is x-ray. Yeah, you go to X-rays.
Yeah.
Oh no, he was explaining a process. Actually, they're exchanging their knowledge with each other. But you get into X-ray when you are towards employed. The X-ray gives the results that you indeed qualify to work or you fit to work as a miner. Then you work. There are renewal periods that each and after 6 months you got to X-ray and check if are you still fit to continue working as a miner. When you are to go home, you go to X-ray again.
Okay, it's your turn now.
Thank you. I don't know where this religious memorandum is from. Is this from the province or to the executive council? Is it from the province? Because when I was looking through here, it says that of the 54 million, 30 million was distributed to an excess of 11,000 beneficiaries. Can I just check? Is that what the ex-mine worker union is corroborating as well? Are you saying that 11,000 beneficiaries did receive that, and that 7,000, the further 7,000, haven't received it? I just wanted to check on those figures first.
Good father, Bala. Good call, Nwati, to the executive council. From Uganda, as well, Nwati, the Lakubani, now, Kondwa, which is Kupa, the Uganda, Kule, 54 million. Malenye ayo 30 million. Iye yohlulahlulwa yanikezelwa amanye amalungu abantu ababe nemali zabo abangamawaka 11,000. Ingaba le nto ibhalwe kule ncwadi. Nani nivumelana nayo, nani lesimangakazi?
Asivumelani nale bono ubhalwe kulapha. Kuba thina okwethu esikwaziyo yeyoba abantu esavumelana ngabo bafuna baqale ebhathele, funa bathinyele kuthi ngokwazi kwethu ke ngoko layikhodi zethu abantu ababhatelweyo phaa bangaphansi ku-500 abathe bafumana imali ekamese bavumelane ngazo ezi-2700. Kule 2700 abantu abayifumeneyo abekho nangaphezu kwe-500. Sithe mabasibonise ilayikhodi kuba kwelethu icandelo ethi bona babhatele abantu abanjengokutshoyo wena. Sibacele ke thina uba hayi
we don't agree with what is said on that documentation because according to our records only 500 people appear to the information in our best knowledge who have benefited from that amount. So we don't agree.
Ngokubhekisele kwezi 2700 sithe uCCOD makakathumele lo mthetho adala abhatalwe ngoba lo nayiphini into xa uyeza ulandela umthetho. Ngophi lo mthetho idala uCCOD abamba abantu begula abayadika babhatale kwayelo basazi ngokwethu wale kwiprofit bangabe mntu ubanjwe enesigulo somgodi imali njengoba sibhatala pha. Sithumela imali zona ngokomthetho uba aba bantu bazobhatalwa kanje. Ngophi lo mthetho uCCOD
according to the records in relation to the 54 million, the money paid each individual of those is 2,700. We don't agree also with the amount paid because we have been constantly requesting this OG to furnish us with the legislation or a law that says people should be paid that amount.
Xa ubhekisele kule background ekhomethi ye-1976 ithi le mali i-54 million is invested i-investiwe urhulumente wase-Eastern Cape ebhifitho i-investelwe ba.
According to what is stated on the documentation titled background information, it is said the amount of 54 million is invested in Eastern Cape. For who is it invested for?
In fact,
where is this interest?
Another question. It's slightly more general. I know I'm taking the province's document, which is probably jumping the gun, but I see here that the government department has said that the majority of the names submitted cannot be traced on the Labour Department database because there's no documentation regarding that. Now, I want to know if that is the case, firstly. But secondly, the reason why I asked the question whether we're only dealing with the 54 million or whether we're dealing with something bigger as well is that there was an article in the Mail and Guardian about 3 weeks ago which listed a very similar story dealing not with this 54 million but dealing with AMFLATS and the fact that there was no centre in which that widow of an ex-mine worker could actually go to and get the money, get the pension that was owing to her. So this is a bigger problem which I think doesn't just extend to government, but I think extends to all ex-mine workers. And we need to look at this very carefully around how we deal with lack of documentation and things like that. And I hope that this committee would also look bigger than that. But I definitely agree the 54 million has to be dealt with. We have to see where this money's gone and how that goes. But I also would like to see greater recommendations come out of this committee as to how we deal with these issues going forward. Because there's clearly lots of problems on the ground in the Eastern Cape, which I have seen in my experience too.
Thank you for it.
I was worried because we were dealing with questions. Yeah, we are not making recommendations.
Okay. He jumped the gun. What I want us to do is to
to zoom into the responsibility of this committee, and you need to agree with us. This committee was set up to deal specifically with ex-mine workers union complaints. When we talk about ex-mine workers complaints, we talk about mines, but we don't talk about thefts. Talk about mines. That should be established in you. This committee is dealing with an issue that relates to mines and nothing else.
Kutwa le committee sise meeting yayo namhlanje iye yasekelwa uba ijongane nomcimbi wabantu ababahlala kuphangela ezimayini not abantu ababehlala kuphangela ezilemini kuba izikhalazo ebezifakiwe epalamente kubo zezabantu ababehlala kuphangela ezimayini. So bazawuhamba ke nalo mgaqo nendlela abaxelelwe uba ngosebenzi ekhaya bajongane nomcimbi wabantu ababehlala kuphangela ezimayini not abantu ababehlala kuphangela ezilemini.
Uma ngaba okanye neli presentation yethu isiyifakile ibhale sithi ithongolo hlobo sovumela namhlanje ngaphambili, if ubele presentation yethu ithetha ngemangaba njengoba umbutho uthi zii-ex workers unezikhalazo ezinjalo, so thoba uba hayi xa ungaba ipalamente iselungelweni uba ikiwuqwalasele lowe ex-mine workers qala siyawazi uba uzawulandela nalo kuba lo sungumbutho sizoxelela uba masihambephi sungumbutho, kodwa siyawuvumelana ithi palamente izokuqwalasela lo we-mine qala sokuvumelana isazi uba umbutho uzawulandela ngamalungu awo sokuxelela uba ngomalo.
Masevane, ni ex-mine workers.
Ex-workers.
No, ex-mine workers. Not ex-workers. Ex-mine workers.
No. Masevane, it's not trying to see if you're on a band of a home.
No.
Ex-mine workers.
No, starting a
public. Can you spoon any logo in? If you let her head in.
Yeah.
Police. So the logo is ex worker.
Ex worker.
Just saying 4 pages in there's a stamp which says ex mine workers union.
Okay.
I wanted to find out a very simple thing. Firstly is that when you work in the mines, you are supposed when you are retrenched like they were, you are supposed to be given money which comes from the Provident Fund, if you are a member of the Provident Fund. You are supposed to be given what is called a retrenchment package, depending on whether your union has negotiated which kind of package. But they are entitled to a retrenchment package. Then you are supposed also to get what is referred to long service. They call it long service, which is just calculating how many years you have been working and they compensate you with. Then there is another one which is they call death benefit, which is related to this thing, I guess. Now that whole, I wanted to know from him whether, and then you are entitled to your old salary. If you get out on the 20th of April, for instance, then they do it what is called pro rata. That's because the money has not come to an end. They must give you that money because you are entitled to. Now, the URF story does not belong to the mine, actually. The URF story is from the URF, which the mine pays 1% of your salary into that kit. So when you are retrenched, but in the olden days of the bank system, they used to send you to go and get it at the bank system. That's why I'm not surprised yet. Because every person was being sent to a bank system to go and get his UIF. A little bit complicated. We'll deal with that when we now discuss on our own. So I wanted to know from him whether all this money, that Provident Fund, retrenchment package, long service, death benefit, and own salary, is part of the 54 million. Because if it is not part of the 54 million, we might have to go and get some of these monies from the Chamber of Mines as well. I don't know whether he knows whether that is part of it. The UIF is completely out of the question.
Thank you. Kukwe hile sibi za nga upa akuti kusali nkani pirizwa into judgment unigwa imali yukwa itirizwa kuimali otila nga yo ye Provident Fund iya kukunebe kwa ukulilungu na the Provident Fund kwa ufumalike galo nchela zonge ezi mali balwe paya olong sebezo Provident Fund uzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuz ukwazi ukomithi lazwa ijongene nomthwalo ngamanani na ngoba ezinye zemali kufuneka nje uthaka uchamber of mines ngokolwazi nalo enalo ilungu elibekile
manibulele ukucaciswa ngolu hlobo imali le njengoba sozibalela pho ze-Province Fund i-Province Fund ez-1970 wonke umntu obesebenza imali obesebenza imali wazehamba ngexeshaza imali ulilu kwi-Province Fund ez-1970 Secondly, the Province Fund in 1988. The Province Fund is signed by the National Union of Mining in 1988. Ulo mali ke Province Fund is signed by the Union of Mining. Abantu kabaqale ukuba ngamalungu bababa ka 1989 kwabo abalengekho. Umuntu owaqala emayini lamaqhasa sikwabani ulilungu Province Fund. Ngabe zakulitensman ilitensman inomehluko okunomntu ovotiweyo owabekwesosesiluhambile umntu olitenswayo unikwa inothisi akhwele zonke ezo zithoyo igesi yombindo athi asifumane imali yakhe iphakethe elingenela xa ethebesezi sithi ke bonke kabazisithetha ngabo naba banikeza iphakethi abazange bayinikezwe ngokwendlela elathi ngokulandela umthetho ngalongo sikhululekileyo kuqala besirojwa sayibona ke ngokwenye ithetho okufanele ukuthi bubhatalwa ngayo kubangakwe ngokusilandela lemithetho esinalifakelwa ngayo
okay mama
thank you Chairperson although most of my questions have been asked into the infuna ukuyazi ukuba imali iye kwa Transkei noma kwi Eastern Cape government because Eastern Cape government ne Transkei ne Ciskei iyenye asin day one so bengicela nje ukwazi loo nto le umbuzo wami olandelayo ukuthi yilo we NUM ukuba i-ex mine workers ike yadibana yini nabaholi be-NUM na thank you sir
amtoleke mabatoleke lo batoleke
oh the question is actually is in a way tracing this money from former TPVC states that this money now as per documentation, as per your presentation, it relates more with Transkei. But the money is of a blend referred as money in under Eastern Cape government and those would be two different things. But the question specifically was
the NUM
did you have a meeting with the NUM specifically to transfer this matter?
Ukuphendula ke lo mbuzo wale wakho uba isakhayo wale sikolo iteki sizawucela iparlament iyazi uba le nto ayiphume kumbi emlonyeni masibhekisele kule background information zonke le nto ilapho lesithetha ngaband-ground information 1976 ndizama ukuthi ke siyichazwa apha yonke le nto sithetha ngayo andifuna ukuze ndizibophelele nento mkhono apha iba imali ehamba njani nalo ichazwa apha uba lo mntu wayiphethe le mali wathini nako uchazwa pha kupage 2 paragraph 1 masibhekisele khonapho ke bakuthetha nge-64 million qha pha ku-64 sithethe sule ndaweyo uba sekutheni le mali kuthiwa ibhatala abantu base-Eastern Cape bonke but idolophu zibhaliwe ba zama ukuphenda kanjalo kule ndawo okwesibini ke owenum siye kaninzi kunum sisawufuna ukuyophanda amatyala ethu kangoba njengoba sabuya ngo-1987 siye kunom ngo-1989 elisaka sikunge sivali kwethu nenuma apha sabheke elisaka apho sasawudibana khona loo venkati mkhosana lolapha kwalipa kwaze elisaka kwabuya kwazodityanwa nosizo nojames mthatha kwagqitywa kuba iimali zonke ekufuneka uluse namatyala abantu i-ANC ezikhuphile ngokufuneka uthathwe namatyala emveni koko ekubeni basidibene nabo kuye kwafumanisa ukuba akukho nto ilandelekayo kwaze ke ngoku ndiyagqiba inum usirisi wathi hayi kuzo emveni kokuba njengoba kubhizi ngokulungiselela le nto yomkhululeko usiliwe kuzothi emveni koko i-ANC seyikhona kube iyochophe namatyala usirisi emveni koko kuye wayongena ku-ANC wathi ke ngoku asekho ndimdibanisa ngunobhala yesiku sekho ndimdibanisa masiyephi urhale mamdlati urhale mamdlati ungiwakhona ke uyayazi loo nto ingabizwa ke nabo abathetheli bakhona sabaxelela yonke akho nto bangayaziyo ngale nto into yenzekileyo ugwedle mandlati nosenzeni zokwana babhala ileta bathi abananto banokuyenza lo mntu ongasawubhatalile umbutho sileleta yabo abathi uba udlule 3 months ungasawubhatali inumu oselulungu satsho ke ngulathi kubanyani siyayazi constitution olilo ilungu xosongasarhumi sithi ke ngokubafunani kule yanaseleko kule nto yabantu bemayini babalapha kaloku le nto yakhona kule ndintona bele kokugcina kwemali itrust kutrasti uyabalapha kutrasti omandlasi kodwa le trasti abantu abangasasebenzi abangasabhataliyo kodwa bakulo sithi iparlamente mayibincedisike nalapho bekutheni babheli nakutrasti abantu abangasasebenzi kodwa ntani osukwazi ubanceda.
The response on your specific question with regards to did we have any meeting or interaction with NUM, our response is that we got a letter from the secretary of the NUM, Mr. Zokwane, who wrote us to say if 3 months had lapsed according to the constitution, having not renewed your subscription, you are not a member of this organization, and many of you now are not members. So as NUM, we represent our membership, people who have subscribed to our organization. But as ex-mine workers, we are however concerned. If we are not your members, why are you taking custodianship of our monies and be the trust on the account that keeps our monies? Because there's no relationship between you and us either defined by the organization.
Tata Engos Kakul, in the presentation yakho, ukuyicinizela nje into yokuba laa nto bendiqale ngayo okanye mhlawumbi le nto bendiyithethile apha enasikeni kwintetho yethu, le komiti isekelwe ukuba
ijonge izikhalazo zabantu abalisebenza emgodini, not abanye abantu. Ikomiti ke isekwa ngomthetho wasepalamente, isekelwe udilishana nezikhalazo zabantu abasebenza emgodini. Sawugxila apho ke asizukubheka ecaleni. Into endinoyibuza nje okokugqibela xa sizawugqithela kwidibani nazikakurhulumente wase-Eastern Cape, aba bantu kufuneka befumene imali okanye aba bantu as beneficiaries zisaphila zonke? Are these people still all alive? Have you got a record of them?
Bonke aba abangamalungu esibandiso bayaphila abanye. Abanye babo abasaphili, kungangako sinengxaki nje yoba kukho abantu apha emhlabeni womolokazana abangabhatalwayo. Akwasweleka ubanjwe ngokomolokazana wakho, usweleke wena, usweleke unyana wakho, usweleke umolokazana, iphile ngomolokazana wakho ngemali. Ngoku abayinikwe imali, aba kuthiwa babakhele imali loyisekayo, sinongxaki ke. Bayaphila abanye basaphila. Abangaphiliyo ikleinywa ngamalungulamandla.
Okay, enkosi kakhulu tata, enkosi kakhulu. Njengoba sisitsho lo mba ngumba oethethe kakhulu and ngumba ofuna ingqwalasela egxilileyo and ngumba ke esizawuthi nathi siyikomiti xa siwubona into yokuba ufuna into yokuba siwubeke kuloo ndawo siwubeka kuyo, siwubeke kuloo ndawo siwubeka kuyo, ude usombululeke. Masibulele kakhulu ngaloo nto leyo. Unaba bantu bokuhamba nabo kuthiwa basuka sephal bashilo xa bezazisa. Andiyazi uba ngamalungu nje ombutho wakho.
Awa, ngamalungu ngombutho. Abavana bephala omnye sesithanda, abanye basesithanda baneli khona apho, abanye basekhayelithi
zii-ex-mine workers nezi
zisemabrenjini
kodwa zisemabrenjini ngabo sesithanda sesitranje.
Okay,
now tata nandisebenza emgodini efuna isikhathi erhadolo.
Okay, no hayi, masibuleleni ke kuni nonke ke masizame nge ngoku ubuyela malungu, sibuyele ku department. Department yenze i presentation yayo. I'm interested in this. This is quite interesting. Kuba ke ngenene, I'm saying the department, I'm wrong. Urhulumente wase Eastern Cape. Yeah, Eastern Cape government. A lot of I was said about you, say, and I'm sure. You are now at a point where you will have to defend yourself on all the allegations that are leveled at you. Yeah, thank you very much.
Maybe now that we don't have the people or the legal person, they would speak one language once, but now I don't think he understands.
But can I propose another thing? Yeah,
that will be faster.
I'm not sure, maybe you wanted to finish at one. Yeah. I was going to propose 15 minutes break. Why? That someone to go to the language department and then we get the person and then is qualified for this job, because it's going to be difficult and this is an important matter. Especially that we come and do that job to translate here. I think they are there, that is what they are supposed to do.
But that person can go whilst
we are proceeding, so that we don't waste more time.
If I'm up for money, then there's nothing.
Yeah.
Thanks, Commissioner, for that. Holman, can I ask?
Okay, so and that's the problem now. Man, the English language, Koba, nega beze, traditeta. Oh, mandibulele mhlale ngaphambili. Okokuqala, lo mba sidibene nawo njani singurhulumente,
kui premier utatu stofile paya go late 90s kuye kwa kho ukumane kushiya kwa malungu ex-mine workers esa izikhalo zawo zoba akakwazi ukuphenduleka kwiingxaki zawo njengoba xelwe kolu luhlu lwemicimbi yabo apha. Oko ke kwabe kuquka nale mali yezifuba i-R54 million wasuka ku-Eastern Cape Government wazama ukuphanda ngale mali uba yimali etheni, yimali ephi le. Athi kutanda ubhala igama layo i-background information le ikule document. Ithi information esiyeza phanda, ukuphanda bekuzawubaqala mbini, kuphandwe into eziyi-documented, kuphinde uphande nje ne-information esinoyifumana noba ikho-documented. But sizama indlela ebheka phambili kuzama ukufumana ntoni esinoyifumana usombulo nokugcina ekufumane wakazi. Okokuqala, sifumanise uba kurhulumente bangaphambili kwezaa nto kodwa zithepisistates, siskayi, transkayi, zikhona iimali ezaziye zisayinelwe zezo zirhulumente kwabo bantu bathathwe bawafakwa ezimayini. Andazi uba ndingathi yeli okanye ibiyintoni na kodwa beberentwa. Eze isizathu sezomali ibise sokuba aba bantu xa bethathwa beyophangela nje kwezimayini bathi xa bebuyile bebuya benezigulo zezifuba nantoni bafike babe noxanduva lalo urhulumente ulapha kuba babuye abanye benetshipi abanye bengasakwazi ukusebenza bebehlehlelekile befuneke bencediswe emayezeni nakwizinto zonke ezenza ubuntu nokwaphila ubomi bobuntu. Ezo mali ke ziqokelelwa ngezisufako kwezoakhawunti ze-TPPCCH. Akululanga ke ukuzitreyisa ukuba zikholaswe njani na zezwa iakhawunti enye ngokudityaniswa urhulumente kodwa ke kuthiwa yenziwe loo nto. Irisalta ke kule 54 million. Le 54 million uthanda ubhala uyawukhumbula baneyabo iversion nendlela abayidifana ngawo bathi yasetranskayi abe uphando esinalo kurhulumente nopremiya uPhumzile Zofile nomamnosimo oko ke sisitsho nabo sisithi hayi le mali akukho nto ithi yasetranskayi yimali yasesouth africa maxawambi kuthiwa hayi yase-Eastern Cape abantu bonke abaphangele ezimayini. Into okunakwenzekile uba isikanti eyona ndawo idipositi yemayini zabo kuthathwa khona ibe elaa cala langasetranskayi yiloo nto mhlawumbi inokwenza uba kube ku-Eastern Cape Government yena ungathi uyatsha ngamalanga nje kulo mcimbi kuba amalungu amaninzi ngawaphaya. Nangoku nje ba silapha nasePretoria sasile uwawubuza ilungu elihloniphekileyo uba kutheni i-Eastern Cape kushiya nina xa besePretoria. Utata uBhawu uyawuxelela uba iibhasi ezininzi zakungaphiwa elo nani zii-15 unintsi lwazo zisuka phaa kubonisi lwabo ingabaphaya. Kuthiwa naxa kuphendulwa lo mcimbi abanye aba balapha eKapa ufumanise uba bathi hayi singaba lapho i-Eastern Cape neekleyim zabo noba thini bazifowunele naphaa kuthi ngoshiphaya umntu abiza njeshiyala ndawo ahlala kuyo yase-Eastern Cape noba ulapha eKapa noba kwenye indawo ibe yinto ke esinamathela ngolo hlobo kakhulu. Le 54 million ukuza carasana uba ihamba njani. Le 54 million uyavuma u-Department of Health sibe nayo i-meeting ukhona u-DG uDr. Dale uba ikhona le mali ibikhona le mali yayi-54 million yokubhatala izifuba. Le mali ke uthanda ubhala axela ngayo into nayo imambuzana kube khona kule 54 million ibe yeyokuba kale qubo beyixela athi ukuze ube uzawuba yinxalenye yomntu makafaki la 54 million imali mayithi wena awukho fithi ngokwasemayezeni medical fithi ukuba mawuqhubeleke nayo unoba unesifuba uhambe kugoduka utsho umane urhola kulaa mali. Into engangela xesha la uprising akukwazanga uba kuthi ngokukhona izinto zebhayibhatiwa ngabantu bafayo uphinde uhambe ngokuyemfisi bavele behla ngolaa hlobo okunyuka neenkosi nokhumbula siyobathanda ngebhasi kuthiwa bayabalekiswa bayasindiswa kwa lozeka ke information enintsi nabo abakwazi nolandela iprocess bafika baphaya kuthi ekuhlaleni bayingxaki yethu bephaya abayenza le nto yokuqala bawuthesto bawanezibuku sathi sawubona bakukholonto sathe athi bantu bentofele sathi ngokubalapha baba ehlaliwe uba ufuna irekhodi ethini bephangela esimayini bakadlaliwe udepartment of health wasinika oogqirha ezithini uba xa kukho umntu onesifuba othi wayiphangela esimayini ufuna ukwazi ukumtshesha ukhwalifazile bantu abaye kumrhothile sayithanda ke loo database abanika nabo abaye kwezo ndawo um baya ke baya bathi ke amagqirha babo baqualified bakwazi uba unesifuba sakho obunaso se-asma yasemhlaleni okanye sesiya sebotolo okanye sala gas yasesimayi bakwazi uyibona laa nto leyo um bayaya ke phaya bayazama ke olo ncedo lokubanceda. Urhulumente wase-Eastern Cape le mali ayikho kwiakhawunti yakhe urhulumente wase-Eastern Cape kuba simane sithi asimani noba ubhala sithi thina imali yezwelonke le yiloo nto kwi-Department of Health nationally ayikho phaa kuthi. U-Eastern Cape government ubethatha njengoba sibhalile kule leta of le memorandum le memo isithethasayo nayo ukudlula zikuyo yeye-casting besiripota sasiripota kwe-executive casting kuba le task team ikuyo task team eyenziwa icabinet yase-Eastern Cape sawuvela lo fawesimayini wakhasi inecabinet ine-emissies nabantu baphambili abajingathi sabhala ke le report emva koba isummary yale ngxaki yesimayini wakhasi sakwenziwa kwi-task team ngo-2003 yokubabhatala sathi ke yizani namagama enu udepartment of health nasali wathumela abantu bakhe bawudlala i-Eastern Cape kwajikeleza kwezaa district kusenza i-workshops uba ukuze ukhwalifaye ukufumana le mali iba ngumntu onje noje 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 okokoko ke urhulumente eqhuba ngokwemigaqo yakhe ii-ex-mine workers zinezazo ii-expectations bebengavani ncam nakwipoint apho babhatalwe 2700 umntu ngamnye bebengamani besithi produsani leyo ithi kule 54 million simele kunikwa yi-2700 sithi sigurhulumente produsani leyo ithi umntu fanuba ubhatalwa malini nabasibona hayi i-chamber of mine iyayazi yona sithi thina hayi i-chamber of mine ayinikanga loo nto ifake laa mali phaya saphela ke kuthanda loo decision ke yawungena kwikhabinet ethi hayi umntu ngamnye makanikwe le mali ngolu hlobo lo-2700 bayamkela bengathandi apho ke kolo luhlu lulapho phambi kwabantu ba-11,000 uthi ubhala bayi-500 ndiqeshelile amalunga awufuna ke ndiyithuba kutheni thina sithi ba-11,000 yangathi bayi-5,000 wokhumbula uba utatuotata ubhala efumene wekhasi zimele amalungu abo zona kodwa thina njenge-Eastern Cape government asikwazanga ukuthi xa silandela umcimbi ubhatala abantu siwulandele ngokwemibutho silandele umcimbi wokubhatalwa kwabantu bonke abakhoyo abamele kubhatalwa noba umsembuthweni ngoba kulilungu lakho bangayijoyina ex-mine worker xa efuna abathi xa ingeyo ex-mine worker sithathe uba kanalungelo. So bakhona nabantu abangaveliyo kuluhlu lwabo bona kuba bangobalungu abo kodwa ngokwee-records abanazo bayelele ukuba i-rightful claimant kule mali bayakwalifaya ngokwe-information ekho kwa-Department of Health nationally bakwazi uba babhatale kakhe. Sinazo ke ii-records zaloo nto ikhona ifayili ngokokuhamba ngokalo mcinci sadla idibanisa nayo ne-consultant laa fayili ine-documentation pa-authentic kwasemshini ine-receipt yasebhankini ethi laa nto transcript kodwa yinto etshoyo electronic etshoyo uba kuthathe imali from iakhawunti ethile yawufakwa kwa First National Bank ivele igama lomntu kuveye imali efakiweyo ikhona lo file sasibanikile nabo into nawo asivanje ngala file iyabacaphukisa ngoba bathi abantu abakhopha abazanga abantu esibathathaphi sithi hayi kaloku thina sinayo idatabase yenu futhi asiyifuni idatabase yenu yenu thina simele uba sibe nedatabase yabantu base-Eastern Cape okanye base-South Africa singurhulumente abafuna uncedo noba kuwe-ex-mine workers noba kukho ex-mine workers ukhona kumbutho onenjongo ngokwethu ezifanayo nezi wona ulapha kule sisky unojani unyamvu ndiphikwatsho kwakha ke sedi bangaphologize bangafika leithi banemicimbi efanayo nabo naleli mandokas sibadibanisa sonke kula castim sathi ke kodwa siwurhulumente kuba aba bezorganizile masihlale nabo sohamba kwi-castim kodwa xa sicommunicator naxa sinceda funa sincede beyond ii-organizations yiloo nto ke amanani ethu engadibani namanani abo ithi le document yethu bakhona abantu abazi-claimants i-beneficiaries ezi-legitimate ngokwezinyandathi zakwa health abangasebenziyo abantu befumane bekhazi xa babhatala besisebenzisa i-address bezisuka kwa-chamber of mines xa ungena kwa-health kuye kwenzeka ithi kanti umntu wayehlala kwenye ilali kuloo mamakhe ngelo xesha bezawuhamba kubheka ezimayini uthi xa ucommunicate ucommunicate kwi-address yakhe yakudala yango-1970 kanti sehambile sehlala kwenye indawo yayinto ke ngelulanga sazama ke nokhupha nasemaphepheni nokuxhoma nakwinkosi yonke nje i-communication strategy okanye iplan besinoyenza sayizama abanye babo abatshayiseki kodwa ke imali zabo zikhona apho ke inqabuzane kungembona khona kakhulu njengoba kukhona nemali eshiyekileyo yobuyoba xa ujonga phaa kwidokumenti yethu sazi-recommendation silatasteam to i-cabinet endicima mhlawumbi noba ke ube ngaphezu kwawo lo msebenzi ngoba unento kwenza nomthetho wase-South Africa ithi le recommendation yethu i-chamber of mine imithetho yayo yokunika abantu le mali ayidibani sithi ne-hereditary ndazibahlelikeza pha nendlela ne-hereditary nature ye-African society phaya kuthiwa ukuze ufumane imali yam funeka ube ngunyana wam okanye ube ngumfazi wam ngokwe-social standard yethu phaya umntu uhlala nabantu kokwabo kuyi-responsibility yabo waze wabhubhunye bamngcwaba nathi nje basihleli basibazi abanye ngokwentloko siyayazi balo mntu lilungelo le nto yakulobani ezo mali azikwazi ukufumaneka le khandakhona itshoyo yomolokazana uba umolokazana ngokwe-legal document yakwa-chamber of mine uba u-chamber of mine xa idlulisa laa mali uthi le mali uyikhupha ngokwalo mgaqo ke walapha ku-chamber of mine umgaqo ka-chamber of mine xa ufika phaya awufithi ngokwe-social setup ne-hereditary nature yabo phaya ekuhlaleni bakhona aba bantu bakhoyo phaa kulaa mzi bahlala bebehlala nalaa mntu sithi ngokwethu thina bemele uba babe bayayifumana le mali yalo mntu waswelekayo kodwa abakwazi ukuyikhupha because ibeyifund ethile nemithetho le chamber of mine iguidance ithi ke laa recommendation ngoko besifaka kulaa palamente yasestentape kanti masincediswe kureviewswe laa mthetho we-chamber of mine ngoba le mali ihleli phaya ishiyekileyo soze bayifumane aba bantu ngoba ayikho inzalwano ngokwe-African society yethu ethi umntu kuphela kunyana nakunkosikazi okanye kwintombi nakunkosikazi qha abantu abangamalungelo elungelo lam xa ndingasekho yenye izinto mhlawumbi ipalamente enothi ibe iyasincedisa kuyo sabe ke siyayikhupha ke le mali i-54 million ngolo hlobo ayikho ngelisolileyo kwiakhawunti yase-Eastern Cape nathi xa siyikhupha siyenza nena sa department yiyo ehlayo phaa ineerekhodi zayo ethi siphaya thina njengoba sithitho sililo lethu ibikuufacilitator uba mabhatale utyala ubhala ke qho phasibuze uba nifuna ntoni emva kwethu sinishiyile eziprovinsini samasa sakwezisikini eofisini kamongameli ePretoria sifowunele ePretoria ukuze siye phaa i-primers office le nto isinamatheleyo kubo ke basibuze kokoko uba isifuna ntoni na iyosithatha ePretoria yile nto bayifuna kuthi bazinisithini bakulezofisini batshi ofisi kapremia inyukile phaya ePretoria ngoba hleli phaya andibabonile TV bobhethe ngubo abanye bezinesweleka yayosithatha phaya sifowunelwe phaya nangabantu bakwamasipala nezinye ke ii-politicians epalamente futhi neofisi kamongameli yathi kukho abantu abalapho base-Eastern Cape bayingxaki ngoku apha kuloo masipala abanye banezigulo badala and abanye abanyangeki lula kuba iirekhodi zabo zisemakhaya abanye baneepilisi eziswekile zisemakhaya nee-referensi zabo uze ugqirha abaye bancekalake zibhendele zisemakhaya siyithini le bhejini yeebhasi ezindala zabantu abahlelayo be-Eastern Cape izanye izowulamla sabe ke uyenyuka ke urhulumente manditsho ke ngelithi ezinye zethu esixabana nazo bathi sazibophelela uba sizawubanika i-food voucher inyanzo yethu phaya ngoku ubacingwayo kwesezizikhalithimisethe ngengozi besithetha abantu esicinga uba bangakwazi ubamamela bakwazi ubuya kuba abanye babo besebebhubhile infact abanye babo bequqiswa kwezaa zibhedlele zaphaya bekukhona zingxaki enkulu sathatha ingozi sasifaka kwi-tasm sasithatha u-social development kuba bebonakala imeko yabo bayifuna laa department kwakhona ke nekwinazo ukuzikhokele loo delegation. Xa sifika phaya bathi bona kwacakuba ngoku ishiyeka kuthi nantu abasambacenga bahambe phaya akukwazi ukusetyenzwa phaya kwi-union building bahleli phaya bayasweleka khoyo kuyo le nto yenzekayo. Sanezinto ke siye sazithi ngokucengana nokubhagela xa nokuya ngelanguage bathi bona asihambi apha singayinikwanga imali yethu. Babizwa ulabor bonke abo bantu bafanuba banale mali ibhalwanga bavele beze nee-computers zabo bantu basebavula ikhompyutha badizayine ilistini phantsi ilisti yabo kule envelope yabo bona abantu abantu baphumbaza bajonge phaa bathi abo bantu nithini nabababalwabhatala alekho kwezi zethu ilisti bambalwa kakhulu abavelayo kwiilisti zee-departments leba bekhona bonke phaa esekhona human rights bakokufa ngamalungelo abantu yayise into nje ninzi kwi-public view nemedia kungenelelo abacaca kuba masibaqende bathi ke phaya asinawuhamba apha singenalizawuthiwa sifana sifixa sifika emakhaya sinomka sinika imali wathi ku-social development hayi masihambeni yini nabantu bakuthi khona nezibhasini sizathi xa sifika e-Eastern Cape sinifake kwiinto zee-food parcels. Abanye benu izikhalazo ifana ne-memorandum esikolweni mhlawumbi ibe yinto yoba linye kuqala zikhululeke zibe ngakaya. Abanye bathi awunawuthetha wena ndiya kwidipartment yakho khona uyofuna inkamnkam awundinika ndihamba bephinto usendilapha ngoku zakhona ke zondatheki bhayi zii-officials ezi thina zizii-politicians zizayilandela le nto batsho kuba ke bazawusinikwa i-food voucher ye-100 rand. Okwesibini bathi bona ezi bhasi bakuye ngazo phaya bafuna zibhatalwe kurhulumente ngoba ngokomthetho wabo ne-mines banyanisile basiziphandela xa unyuka uzothatha imali yakho noba yebrukard imine uyakhweliswa yimine uzokuthatha imali yakho. Bathi njengoba sizothatha imali yenu nina urhulumente enayithanda kwi-chamber of mines singanazo uba beningenazo kwimali yethu kwi-chamber of mines esingakaziphangele kuninge ngurhulumente nesiphalo kwi-chamber of mines ndayithanda nakuthi ndizawumela kwi-chamber of mines nawo kwanguye nawuthathe ezaa rayithi sinazo nabo bhatalani ezi bhasi zabe ezi bhasi ke zine-receipt yakhe umorobe phaa-president kwabonakala uba ke kumathu bathile funeka becengiwe sibe ngathi sizawuyenza enye into. Makhwela ke ezibhasini ibhasi yayinto ezawusotwa yi-Eastern Cape ibunento ebu-imagine satsho ke noba xa befika eprovinsini umntu ngamnye uzawufika ebhasini anikwe umthwalo wakhe abe nento ungena endlini atye kuba babefika banawufika bengamelanga kutya bona masibe nemifanekiso yawo nawe usuku ufuna imali yakho buyingeko kwakho i-life change ingentlanga. Xa sifika eprovinsini isikhalo sokuqala abanikwa mali xa befika ezibhasini bathi ke sasebenzisa i-strategy okanye i-tactic sabahlulahlula ngokwezibhasi sabadivaida xa sithetha nale mibhasini abanye bagothukile ngone nani inabanishekileyo gothukani nani babesengasekho ke laa force bistrong kakhulu ngala xesha sebesezibhasini sinegotiatha nabo ngokwebhasini. Sathi ke hayi kaloku u-social development uyikhupha nayo imalungelo abantu ngokomthetho asikwazi sube sinike imali e-800 to each individual. Ngelaa xesha ku-social development ubezela undertaking bebonke bebeziprezenta verbally phaya uba umntu ngam uyakhwalifaya kwaxa ke bazawuya kwi-means test phaa ngokuba uba ufanuba uthini uzunikwe. Yenziwa i-team ka-social development uba mayenze i-assessment ihambe i-household nganye ithekishe uba aba bantu ngokwe-assessment bamele bakhwalifaya nakwezi mali zembedlele kukutya kwembedlele kwangena kumzi nomzi umzi nomzi bakhona bekucaci bakwa kule gruphu yakho bayavela kwimali yenkamnkam ipolisa ayavuma ngokubanikwa ivawusha yokutya ungena kwinkamnkam
What is it about the fact that I'm all the city? All of the last one, final, which is not a good answer. I'm not going to say the case, because the case is the principle of the Fulan guy. Pula progressive, yes, Kamana Kona, the San Kuzlana Kulanabo, the city is the details, which is the high level. The principle was the magazine, yes, in order to learn the line. I tell you, you are now qualified.
Unlock, who was it, but who managed the money.
I benefit of all troubles, it will be a son, the other family is in the Maluku. Ayo. Inkosi Sanama.
Thank you very much, member of the task team. And I must say that you, as a task team, you are not absolved of this problem until the committee sees it that way. It depends to our recommendation. Members, that is the presentation. Please interact with it. Correct.
No, I really want to thank him for the detailed information he has given. I'm very clear. I'm very clear because I've been working in the trade unions for years and years. I understand what is happening. Even the question of tracing people. Even for UIF, you can be in trouble just tracing a person or who told a UIF. But that will settle as time goes on. And I would also emphasize the fact that we would have to work with him as well as we go along to get this matter attended. What I want from you is that why did the Chamber of Mines shift its responsibility to you guys? Because if I was working there, I would not have agreed. Because all these things, they are supposed to be the responsibility of the employer. Now, why all of a sudden the employer stands there and says, you must do it, and you even lose money in the process where actually they are supposed to be responsible and pay the money. And you, as you said, you just become a facilitator. But now you have become a facilitator and the person who is sitting now with the problem. I just want that only. Why did the Chamber of Mines, and why did also you guys agree to this kind of thing? Thank you.
Let's take another one. Okay.
Hey, and you ask a question in a series.
In a series. Okay, ask one, and then you others will follow after the response. So you want to choose now? Okay.
Will you respond to the first one, and then we take that vast full of questions from Kun?
Ukubanda uchetha apha njengomntu osuke Eastern Cape government. I-consent esimilar esinayo nathi leyo. Le yezifuba yona ine-history yayo eyicacisa uba ibiye idipozithwe kwii-accounts zisetivisisi kuba begoduka aba bantu besiba baye bayingxaki banyangwe umcimbi wayo ubucaca yona. Kodwa le yezinye ii-benefits singayazi ke uba urhulumente ube faba ukuba bekutheni nangayo, kodwa ke as a province bekungalulanga ukukritika into yenzeka kwinationali. Zii-department ezinationali ezinokwezi-explain uba zona phaya uLabour ubedibana phi nezimali. Andiyazi uba yayiyekuthinde ezinto njani na kuze iyongena pha ku-pension fund nakontoni idibane norhulumente. Ithi ngoku kuthiwa inorhulumente phinde kuthiwa ine-trust ibeye bakhuphekele. Kodwa ndicinga uba iclarity kakhulu as ikomiti iyayiqhubeleka ibiza izikhulu ezingootishi phaa nationali bazawufika beyiphethe laa mithetho yokuva kwalaa mali kwi-Chamber of Mines izokungena kukonteanet account uba ibekutheni na mali ezinobazifayinileyo xa kusenzeke ezo transaction. But that is not with Eastern Cape, it's national. Now we're just facilitating uba nakudibana abantu babini asinampendulo nam kodwa besi-concern. Kodwa banayo impendulo
nam xa lobulela nje kwi-presentation. Umbuzo wam ukuqala ngokuthi ngexesha obuthetha apho uye wathi nina nenza i-research yenu as urhulumente wase-Eastern Cape uba ngoobani abantu aba-affected ngulo mba, and then afumana ukuthi bakona base koma sky bakona base koma tra sky na base republic ko fo be bona tsana es ba eastern cape yo and ni na ani phone ni data yabo ikho ba ngombuthi kuthe nje ningayifuna data yabo nizokwazi ukuthi ningcisekane ngokukhawuleza kutheni ninonxaki ngale data yabo
idatha yabo xa besinika basinika nge-expectation yoba ngokokwazabo izitandathi nabantu abalegitimate siyithathe siyoyithesta phaa kwi-ministry test yanational uba aba bantu sibanikwayo apha ngabantu abakhona apho kuni kuthiwe phaya hayi bathandu qha abantu kwaba bantu bayi-500 bakhoyo apha kuni ukungayifuni kukuba aziyithathi ngoba ilegitimate it is ibe yidatha eauthentic ilegitimate ibe iqualifye kulaa test okanye ikhona kule database yanational nantsi le nto mhlawumbi ilanguage nje ukuyibeka ngokuba ndikaziyifuni urhulumente unayakho idatabase yabantu ababhatala bona baneyakho idatabase the most reliable document or database thina esiyisebenzisayo yile karhulumente ebesiyifumana kwi-chamber of mines but not urhulumente osesikhethu nayo i-national so ayiyonto uba kuthiwa asiyifuni asiyithathi ndinayo nangoku apha nalo luhlu lwabantu bababhalileyo apha bagcwelanga kule envelope but xa besika pha abaqualify also we had to attend to this matter beyond the political organizations right as the X-Mind workers besingafuni uba sibe besikhumsebenza nabo kodwa besingafuni ukubanika a-qualifying status to represent naye nabani nawo nengxaki kule nto kuba bakhona abantu abaza individual bathi ndandisuka pha kwam ndicinga uba ndifanuba ndiyaclaima ilungiseleleni le nto so ukungayifuni kukuba isingayiniki istatus soba ilegitimate because besinayo le sinayo thina we could not be loyal to both databases le yabo nale karhulumente sinayo ayikho kungayifuni kungayithathi nokuthatha uba useless but kukukuba besingayiniki esi status bafuna siyinike sona bona xa beyikhupha besinika bathi bhatala labo bantu bayaqualifya sithi thina hayi aba bantu aba abaqualifyi ngokwale information sinayo ide isikesikuthe kubeko emfazi ke xa ukuza national departments uba kuthiwa zi-legitimate claimants bona bantu bazii-claimants siyavumane zii-claimants but you must legitimate claimants ukuze ndifumane le malini inaloo nto i-detail yayo ndizakuthi lungelibekekileyo siyayithatha okanye siyayifuna but asiyiniki zi-qualifying status oba i-database eyokuba sinayo lesinayo ngurhulumente siloyal kuyo enkosi.
Okay, we have interpretation now but I think it's going to be concurrent because it's one person. You just sit next to him, you whisper to him whatever we're saying as we go on. We are just we are now giving Umkhongi this you've got one. You're disturbing that sequence on Iopaya, but take it mama, take your question.
Yes, thank you Chairperson. Chairperson, Owamumbuzo Wuti, out of this Njoma Nipini Patale 2,700 for 11,000 members, are this 11,000 members nationally or is it only a bunch but the Eastern Cape? I think the other one is that when the Chamber of Mines by this 54 million akazange athumele ne number yabantu abafanele ukubhadalwa na. Thank you.
Kulowo qala phaya kwaba facilitate uba mababhadalwe ku-National Department of Health ibe ngaba basuka kwiphondo lase-Eastern Cape kule 11 million kodwa njengoba ngishilokala sabe si le definition ethi ngikazwe lonke lento into nayo ke sithi ke sawunceda aba base Eastern Cape kuthiwe ingakakho bancedwa khona kupha Eastern Cape kubuye nofunguku aye pha Eastern Cape ayoyifuna bo but esincede uba makubhatalwe aba bebephaya e-Eastern Cape ubunosenzana. You have the second question. As I have tried to indicate earlier, ukuba i-64 million le yezifuba, 64 million rand, yes, chest problems, in which you would qualify after mine kuthwe xa utshelisha isifuba before uhambe unesifo sesifuba. That has led ukuba makubekho abagqirha mabayelizane nayo. I-database ekhoyo kwaChamber of Mine yethi naba abantu abakhe baphangela ku-Chamber of Mine. Ayiyo database that say naba abantu abanezifuba kuba ngela xesha la-rising some left imines without the prior test. That is why some of them are getting tested xa befika phaya. It's the kind of imine elawulwa ngohlobo layo. So the list, to backtrack to your question, the list that is with health is a list from Chamber of Mines, a data based from Chamber of Mines to say, whoever would claim to have a chest problem as a result of being a minor must have been a minor and appear on this list. But the list does not say they all are people who have chest problems. Well, some of them could not undergo the test before they leave because the data of the battle was and they could not go the old or normal route.
So in the Makula, that database lay Ibipa, the Chamber of Mines. Nama bandu babi balega ngala kwa sababu silio. Irreconcise kuku. Kuba ni nata bandu mabaya kwa kakaba chile. And then nama hayo ita tapeisi ya babandu. So nama yon kuku, leye chamber of mines ya ifaji health. Na leye health students leye yon mabandu abafiki leye Eastern Cape. Benji na information. Ngama information na yon.
The nature of the problem, it's not a kind of a problem that you will attend to in a group kind of an approach. Somebody would, you know, it's just a problem. Some women who have mentioned as minor, but in for money after 5 years. So it's a kind of a problem, as and when that person feels bullets of Fuba, I will test a zero test. So I have a consolidated list because. unless problem, we will take load of 50% or health nationally, 60% on that individual. So that makes us the kind of a list, because it's a consolidated list, because we attend to each case as and when it comes, but certainly economically and they get paid as and when they produce as it goes on as soon as I require the available database. The database is a database based on the corner of the South Africa or corner of the South Africa. Only one panel in mind is that kind of a database. As well as you qualify to benefit on each beneficiation, we've never go away with the process. But the database is just in a sense that it defines you as a person, as a former miner. Or as a minor, in which case, according to our records, so about the chest problem, you would then be tested, but we have a lot of database and then become a beneficiary. Yes.
Why should I call for the idea? Puna Mr. Kotam Nansiga Uku limiter. As much as we benefit, as much as we are benefiting from the expanded response to questions, I want to limit you so that we can have a chance before we close the business of the committee to discuss as members. Now, to you,
Development. Abantu abadala bamkile apho bahamba baya eLand eGauteng kumongameli. Social development iyapersuader ithi ebantwini izabanika i-vouchers. Ithetha nge-principle ebantwini. Abantu abayazi principle but kuze bazabanika i-vouchers for ukutya ayibaniki. Kutheni i-social development isenza njalo ebantwini? Now lizokuthi social development awuthi urhulumente wase-Eastern Cape because of other reasons urhulumente wase-Eastern Cape. Gave the legislation is that I my chief. Kuba uti each member of mine ayaz connectability hereditary nature of African society. So which piece of legislation can assist the situation for his independence? If you look at the money labor, the health. But which lady health is less food, gave late labor. In Gaba is sugar happy. In Susan Gaba, I saw each other of mine. Yeah, he said labor. Gave the money to try labor. And then people said labor. In relation to his death and in us. When the letter man said alive, the whom was the correlation, because of all his death, and number of our bank of money.
I like this question, AG. If 54 million, if we have, that one is dispensed with that knowledge, that he has in a 54 million. Then, he labor in the NAP.
Yeah. Well, on the first one, social development, the principle. I must admit, Uba, Ababantu babethunywe phaya baba social development. At some point they might have succumbed to pressure at the corner and other pressure. They admit some of them as well, but they are undertaking. At some point, as local negotiate upon who no human rights, who no ban, no ban. E X mine workers is any condition as no wabanga you fire a Pretoria. And for us, this way we can take a business to Melele, who the objective Yoguba Buiza, you will never see responding to the condition he then passed by the guy. But as you are, Abba, South Africa, Kakuja, Ebabandwana, Emakai, you would explain whatever you want to explain by the Sua Abba, Kakuja. And Gekasa Basha Bapaya, about your individual case, a respond to Kubo as a group. So, the lawyer principle, never but no one of my even if the crisis of publicity, but I must honestly deny the committee evaluating the parliament to say. they succumb to good pressure by like undertaking a principled and then consequences only detail, he detail, Iowa's way to make it a whole principle. Also, the social politics, what we can wait for. So,
why was that not sustained?
Why
could the government not sustain that process?
I was not part of that delegation, but everybody.
Yes, there were food parcels which were given to some people by Eastern Cape government under the monitoring and the means test assessment.
Are those on records?
Yes.
Do you have the records to that effect?
Not with me here, but there are records.
Was that disbursement which was on record, was it sustained? As the record.
Is it still
on as the record?
It was a kind of an intervention as and when that time. I think they were sustained for there was no spent period for it to be carried through. So Babeniwa Velakasa Galunyang. It was not a program to sustain them throughout, so it was not a sustainable, so they couldn't sustain it.
So but anyone, Ngalo Nyanga, was it a once-off thing?
A once-off thing, like, what kind of food passes? Food passes was a kushwa elego nyanga to that household, by a nikwa, kerekosa na kubale lemlo wa kamsela, so they put in that kind of a categorization. It was a once-off thing. So it could not get sustained.
Okay.
Thank you, Chairperson. But on your presentation, you said, we said, in order for us to get them into the bus, you did not say the official said. You said, we said. So, again, on the 2,700 rents that people were given, for the 11,000, that is why I was asking the 11,000 members, it only came up to 2,977,000 for the 11 members. And also, I think somewhere, there's something which is not going correct. Because with the minors, with mines, it does not say, I think, the policy that we have says there should be a follow-up with the people who have been working in the mine. Because this disease can come, it does not say a person who gets into mine and gets asthma or what.
Your question, honorable member.
The asthmatic, it's a person who's got, it's from the, it came with the asthma. It says people who have, who are from the mine must have follow-up examinations. Thank you.
The last one was a statement.
The question was the first one. In fact, when they arrived in the province, if I say we said, I would be meaning those officials accompanying them. Because there are officials from government, and there's government leadership whom they are undertaking the Nobitato on behalf of the ex-mine workers. So it was not an easy activity to either side with ex-mine workers or side the officials of government. So we were making them to account to us. Because the ex-mine workers, these are both sub-premiers, it needed a word to call ex-mine workers, those officials. And the mine workers would say, Nike, and the others would say, Afitana. So it's a kind of a statement of level climate, so because also you have to be careful, also not to side with officials because they come from government and not believe what has been said by the ex-mine workers. Because this is the role here to show what is going on. So sometimes I must admit, sometimes dismiss, because the ex-mine workers are here. Are they funny? No man. Am I going to say they did not say it now because they believe they have said and others say it. So it's that kind of a statement which really will invite a high level of ambiguity, unfortunately, because we were trying to it's an irreconcilable kind of two statements to mean one, because Abanyabati can't defeat Abanyabati Sichilo. So when I say we, I would be talking on behalf of the officials. But it's that kind of thing. The issue of legislation. It's not a legislation. It's a bit of legislation. It's a matter of mine. Unomthetho wakhe nguye lo mthetho ulawula la mali. It's not necessarily a South African law. That is why when we were presenting letters to the cabinet, we think the cabinet of any parliament, on our view, cannot resolve it alone because they have to negotiate a live lawyer. Uba reviewisha le lomthetho, because lomthetho ulawula le mali kufuneka kubhatalela aba bantu. It's not a real legislation, but mhlawumbi ipolisa rather out of timing, but it's something that is a law. It's a law for Chamber of Mines. It's not a law for the whole country, but it's a law that's supposed to be built within the context of the defense of the South African citizenry in our view. From the Chamber of Mines, like Sir Kumthetho, we work in such a way that it depends in Iran, Zabandu Magut. But I am going to tell the parliament, because I know why. What part of the Chamber of Mines, but there could be such negotiations and so on. Kubeko le labor department, Lamali, Ipaya, Uba, you were asking Uba, Isuka, the Chamber of Mines, Yadon. Paya kukhona I categories zemali paya whose detail I can't say at a risk yoba ndingamisleki ikomiti ibaluleke kangaka. But lo mali yonke zoshipness lukhathi long service zezamali ezithathu zizifaka power labor zinee-percentage ezizahlukahlukeneyo eziwu-3 on your salary advice kuba lena has been deducted for this, lena has been deducted for this, but bayithathe abantu abalabor bayifaka kuakhawunti ethile. whom, when I was engaging them informally, they said, here, good pension, CPI fund somewhere, if you know how, or even as a lot, they are attached, Uba, it is Sibutuans, and in any detail as we carry on some letters. This is a specialist in our labor department. They explain about which money. But according to them, they are able to disaggregate money for the control to say there's this percentage for this one, there's this percentage for this one. And we collected each money record sample of the payment, but it's not only the settlement. Which is the proof of the who are saying, under the number, yeah, it's all about who. So my answer, but we're not really money, yeah, that's not who. UIF and NHI, but so okay, Uleva as a department education, no matter the civil Samanda, no matter the civil Salandona, my husband, but then I don't, but can see a city class, the whole statement. If I would say, the indicator is not from Malabu, but then much is corner is Mali, born up, Pabu, Ubo.
So, how many qualified? I get no loser now. So how many qualified?
I see no loser as Eastern Cape government. Because we take each claimant, see to Melekubo, as and when that claimant comes. Because the one claimant will not await for a probable three claimants to come. We don't know who will come. So we don't have it. If you see each other, you are like conrabbing, so we see each other sit to myself, and then it remains a communication between a client and the labor department. Now, she facilitates and swam a little angel, but at some point, the labor department, after seeing the connection, because you claim in the labor, I use the good information you can go back to the because you don't make them account on us. That's very careful, because I think we are a provincial. The government or the provincial people or provincial department, they don't account to us, they can't report to us that we've paid so and so, we've paid so many people. All we do, they are happy with, is to facilitate connection. So it's not easy to have a database as provincial government because if even when Uta Noma Zele, a office, a phone, it becomes an issue of overbeing. We don't have a database as a province, and we had not wished to have a database.
The net database is 54,000 abandu, 11,000 ipaliwa. Yabandu. And then, Nathani reported in the Department of Labor. Whereas Loman is from Umba, where labor, no savings. You understand? So, Yabamba, Iba Akli, Usu Abamba is going to say,
it's not really, as you're saying, you don't remember. The 54,000 and 11 people were free records as I, as I indicated. I have to call me, 11,000 people are with the Department of Health. LNDG is facilitated payment there with the province, and where the records are, we have those records of 11 people, it's not that we don't have. Are the records for that amount, which you don't know how much is with the Department of Labor. For that category of benefit, for beneficiation, the power labor, letting a single desire, Uba, Mababi by the Manapa, which is a delicious number, a single was you may be correct. In fact, the correct statement would be to say we are dealing with an issue which is not in our competence because it's an issue for the national department. But we happen to put our nose because it happened to people about the province, about public, and as a government, we're then undertaking over 2,000. A general statement that is very costly. so what's about maybe say this abandon, five years with teaching, so the outfan and our one mother problem of social development. So I'm saying you may say situation among the star was here, that would be listenable, but I would say we are dealing with an issue that is not in our competence. But it's a problem that we have to attempt to attend to, even if it's not in our competence, because it's a problem, a power problem, she said in Abu. Otherwise, it's a problem of a competence for national departments. It's a national problem. National minds, national departments, and people who are professional, we're just facilitating. So, you don't need to fight. Someone has to facilitate. Thank you.
Yeah,
okay. No, this is my last question and the serious question. The Eastern Cape government, yesterday, it touched him, and was what bias, glum glum. As it was, he serves the name Manuel Kass, he finished serving the Hulumand, he was the Eastern Endo Eng. Ungathi ngiyaphosisa uba njengoba uthetha apha uthethe lorhulumente
If you would have invited me as a member of the task team also as members from the final country, it becomes a different structure than in government, neither minor country. The task team is the answer song. So trying to tell the task team to get a large number. So on the trying to get a local man, it's been but as we are saying, we have set that task team. Now we included, but they are part of the task team, that's my members. They are part of us in that task team. But government is government. From the Premier's office, the official Premier's office, on record, that is correct. But when you talk of me as a task team member, talk on behalf of the task team, I would talk a statement in which to see task team, but it has been very difficult in my experience to have a single statement as a task team, because who was going to run in the house on Abu? When you know about it, that is document the authentic study. But we've been trying to deal away with women to look at our areas of commonality. Some of them are family stronger. Thank you.
Yeah. Thank you very much, Mr. Koto. I think ours is to make it a point that the people who are citizens of this country receive the benefits that are entitled to them. And at the very same time, we want to be a responsible, in fact, we want to be a responsible legislators and legislators. In the sense that this is a national legislature, we've got other spheres. And it is correct for the Eastern Cape government to have acted, it was in fact correct to have acted in that manner, in the sense that people complained to the nearest sphere. They wouldn't have come to the sphere that is not closer to them. But this is a matter, it's a very, very serious matter. It's a matter that we need to come closer together in terms of understanding. You will realize that government has got rules that govern certain activities. But because we are government, we are a government of the people, there are activities that are not written in black and white, but that we can see too. When situations do not allow us to take that route,
even citizens should not see us as a government that is not pro-people. Because there are rules that are governing, I would say, service delivery and activities by government. We want to assist all our citizens, but within the parameters of the laws that govern the country. We take everything seriously, I must say. The information has assisted us as a committee. Definitely we are going to deliberate on it and we are going to make the necessary recommendations. Before I asked us to take leave of this matter, there were two people that were coming, that have just come in. I don't know. Are you part of the ex-mine workers or something?
Yes, we are part of the ex-mine workers.
Okay. Unfortunately, in fact, fortunately, your leader has represented you in your absence. Your matter was heard. Sorry.
I don't know, members. Do you want to give them 5 or 2 minutes presentation? I would say just to hear them out.
Yeah.
That I will. Will you introduce yourself? As we say.
Nathi kisivele ilizwe lokuba singeza sohlangana kule nhlanganiso ilapha esitheke okokushile saphukana nayo ke ngelingeni ke ngalo mzuzu singenayo siyifumene. Sinemiba ke sitya kakhulu nathi xa ninolufumana nje elithutyanyana. Sa singabasebenzi ababesebenza kwii-mine zaseNatala kunye ke nezasemakeni esathi ke ngelo xesha sabuya ke ngo-1990 phakathi kwengxwabangxwaba ze-ANC ne-Inkatha Freedom Party kanti yayizingxaki zamalungelo esasiwalwela yajika ke ngolo hlobo yayinto ephakathi kwe-ANC okanye amaXhosa namaZulu. Sathi ke sabuyiswa ke ngaloo maxesha nje sithathwa sibhasi kusithiwa ke kuzanywa into okokuba kungaliwanga la maXhosa nala maZulu okanye Inkatha ne-ANC. Akho mntu ke wafumana lungelo lakhe abo. Sabuyiswa njengezo bhasi kodwa masibuye sizawubiye silandele izinto eziveki ezimbini. Zadlula iveki ezimbini sahliwa phaya nangelo xesha ke zange sifumane amalungelo ethu. Kwaphela ngolo hlobo ke into ke yasibangela intoba siphakame ke kuba sicaba konke iintsana zethu sizifundise siphinde futhi sondle imizi yethu amakhosikazi ethu ukuze imitshato yethu ingaqhawuki kambe angadlakazela amakhosikazi ethu ukuze nathi ke ubudoda bethu buhlale bububo. Sitheke saxakana naloo nto nasekuhlaleni ke sizinto zodlala nohlekisa sabhenela ke kurhulumente samnikela le ngxaki wathi ke masiyokuhamba sibuye umva siyozibiza ngegama lethu sakwenza oko sizirejistarishe kungoko ke siye sasebenzisana ke naye urhulumente itashtim yokuqala ke yakhiwa fanskopremier usitofile ayizange sinete ngalutho ke njengoba siye saphumela kule ipremier ikhoyo engumama unosimabhalindlela nakuye ke siye sathatha ixesha elikuqale ukusihlabela okokoko sasiqale ngo-2000 kulo nyaka upheleyo ngo-Augusti ngose senze imarch sihlale iintsuku ezingama-21 pha phambi kwepalamente so ke saya kwiofisi zenom ngoDisemba sabuya yayivictoris ke ngoku intlanganiso yethu yokugqibela itashtin ke kulo premier ikhoyo emveni koko ke kulo nyaka asikabi nayo intlanganiso netashtin xa sisonke iyasikhathaza ke loo nto ngoba siyalicinga into yokuba okunene mhlawumbi sawuphinde sikhokelele kwakulaa ndawo sasikuyo sityiwe zezanqele ingathi ke xa sikule ndawo sawuncedakala andazi ke ngoba kuyaba njalo. Enkosi.
Enkosi kakhulu tata. Members, a quick interaction, 2 minutes interaction. Mama? What's your mind now, Mama?
Ndingumama uNgoma phantsi kombutho we-Ex Natal Coal and Gold Mine Workers Congress and Cooperative ndise-Eastern Cape ndihamba noTabinyati sisazokufa malunga noba besilele phaya sibethwa ngamaqhwa zingqele singathi siyinkunkuma elahliweyo ngoku zokuthoba uvakala uba kukho ubizelo lulapha ekapa epalamente ndathi mandivuthulule ndize nam ndizosikhala mhlawumbi isikhalo sethu ndakusuka inyembisi ndizowuke ndimamele kuba kuthiwani na namhlanje nam ndithelise indlebe nam ndithethe ndikwazi nendifunayo kuba sifuna abantwana bethu bafunde nathi sinxibe sifunde ukuba sibheke phambili seze nookopolotyeni ukuze sikwazi sibe silime sithunge sibe neenkomo sisenge sondle abantwana bethu silala singatyanga ndihambela abasolokazi sifuna abantwana bethu bafunde ufunde bayithekele angamasela bazizizwengu ngenxa yendlala mhlawumbi uyawuthe kuphakama urhulumente asibonelele kube bhetele. Enkosi badlala ngaphantsi.
Nkosi mama ikhona into esisenze haleluzazi apha kubo malungu epalamente.
Ucela ukuthi ubuze nanisebenza KwaZulu Natal kwezo mines ezimbini thina ngazo ingaba la malungu enu benikhe la communicator nabaqashi aba babeniqashile kuqala ngezingxaki ninazo before niye kurhulumente benikhe nayo naye kwaba bantu babeniqashile nithi ninayo le ngxaki nje.
Enkosi
ngomboso oko sikwenzile lakhe elabo babe nesivumelwana ne-NUM koko masiye kuyo siyile ke kwi-NUM ayizanga nalutho kuthi kungoko ke sisabhenela kurhulumente. Enkosi.
Amalungu enu ayingawo amalungu enu
akunjalo ngoba loku xa ungasaphangeliyo le yakuthiwa yi-National Union of Mine Workers not National Union of Ex Mine Workers so kukho ilixa kophelelwa khona ubulungu bakho phaya zeke ngokungangeni indawo
ne
Mr. Chairman, I'm wondering now there are two issues. Are we still on the right track? Because we are adopting another issue, not what we have been mandated to look at. So I'm just worried.
Is it? I really don't see the difference. Our questioning earlier to Mr. Nomazele centered around the fact
that he is not representing all mine workers, ex-mine workers. I think this is an epitome of that. They are ex-mine workers also. You know what is happening? Some are members of these organized entities and some are not, you know. That is why you heard from the office of the premier people that was, I mean, Mr. Kotong was saying that the data differs because government goes even to those who are not members but who are ex-mine workers. So this is just confirming what we were saying, that Mr. Nomazele is not representing everybody who was working on the mine. So we're still...
No, Mr. Chairman, I think it's because I came a bit late.
Okay.
I must apologize. Thank you.
Yeah. No, that's fine. That's fine.
That's fair for that clarity. What question did I have now? I had a question. I know we've run out of the time. Kodwa ndiyafuna ukubuza nje into yokuba lo mbutho wenu unamalungu amangaphi, and okulandelayo xa usithi aninayo intlanganiso ne-task team, umamona stream obhala indlela une-task team anayo phaya, anisevi kulaa task team?
Kuqala ndicela ukuya kulaa ndawo yamalungu. Amalungu andamihla le kuba enomrento okokuba wona azanyelwa amalungelo awo kumbutho losunguwo. Ke asinawubeka inani elithile kuba ngomso eli besilibekile siyawuba ngathi singamaxoki, kuba xa uzabahlanu kanti izolo mhlawumbi bebengamawaka amahlanu, namhlanje kuzabahlanu. Ithi ke
ubagqibele bebangathi
kuba bekhula yonke le mihla bangamawaka amathandathu.
Nikweziphi inantsika ikowa amaphondo?
Sikuyi kweli qala bekuthiwa yiSishikayi nakweli leTranskei, kuba kaloku aba bantu batheshwa bonke, right? Ngelaa xesha besebenza besingumkhaya, kanti yena amakhaya omnye uyafuduka kweli qala laliyiSishikayi aye eTranskei, omnye afuduke ngabo kubebona intoyoba amahlwalihlaza khona ngaphaya ayowuhlala phaya. Ithi ke loo nto iyaphithana ke ngoku, andingithi amalungu angaphaya kwiSishikayi kuphela, kuba singabantu lowo nalowo uzibona indawo entle nendawo nokuphila kuyo. Namhlanje omnye ngomso ubona laa ndawo asuka kuyo lowa afuna uyohlala kulaa ndawo. Ithi ke loo nto sandla mihla le, kambe ke asinayikhontrola qha thina, sivuyela into yoba ke kanti ilizwi eli lale nto sithetha ngayo sizawuvakala ngobuninzi bethu, kuba ke sikholele kubeni uba xa sinohlangana sonke ngenelingenele sime phaya phambi korhulumente, uyasibona ubungakanani bethu. Ingathi ndiyaxoka kuba ndindela okanye sibambalo.
Niphelele phaya e-Eastern Cape?
Asiphelelanga e-Eastern Cape, sikhona nase-Freistadt, eBloemfontein sikhona. Kodwa ke kuba ke singaloo mahlwempu angasingawo, sizama le nto siyizamayo, asiphumeleli ke ukuya apho.
Okay. Enkosi tata. Enkosi. Ngayicofe kwakhona.
Oh, bekukho umba we-task team.
Oh.
Kulo mba we-task team, into ebangela uba ndithi kulo unyaka sikhange sihlangane, siyaseva phaa kwi-task team. Kodwa ke xa kuphela kuhamba ixesha elide ndingade nihlangane, niyalahlekwa kaloku ninabangaphandle babeyocela uncedo kuloo ndawo enincedayo. Nifumanise into yoba nikhathalelwanga, kanti okuba ngalo beniphefumlelela yonke imihla beniyawutsho nithi hayi ke izolo besithetha ngale, inganamhlanje singathetha ngale, ayikho ke kulo nyaka esithethe ngayo. Yiyo loo nto ndithi itasking khange ihlale kulo nyaka. Enkosi.
Enkosi kakhulu tata. Ndikusize nje uba ufike sesi ixesha selixhaswe inja, kodwa ke ubukho bakho ke kuthetha into yokuba lo mba uthetha ngawo siwusa iso, and ndiyafuna into yokuba icace into yokuba le komiti yikomiti yexeshana ejongene nomba onxulumene nabantu abalisebenzeni egodini. Komiti yexeshana ezawuthi xa seyithe yaqulunqa izincomo zayo izithathi iyozivela kulo mnyango kanye kufanele into yokuba usombulule le nto. Okanye ke kulo mnyango uzawuthi mhlawumbi ujongane naloo nantsikana naloo mba. Ngokwenjenje sizama ukufumana izimvo nolwazi lokuba lo mba ufana neentambo zezigcawu ungenziwa njani na ube ngumba ocacileyo nonendawo nonecaleleyo obheka ngakulo. So yiyona nto ke ebangele into yokuba sifune ukuva phaa kulaarhulumente waseMpuma Koloni okanye waseMpuma Kapa asisezo colonies. Sifuna ukuva umbutho ebesiwazi ke ngulowe X Mine Workers Union ukhokelwa ngutata Nomazele. I'm sure sizawuxoxa nangento yokuba igama labo bangobani nakakade kuba ke i-stamp ne-letterhead zithetha into ezimbini ezahlukeneyo. So kukhona loo ngxaki. Ya but ndifuna nje infact sendishilo nakuye into yokuba ikomiti dilishana ne-X Mine Workers Union finitum. Ndizawucela ke into yokuba nisixolele nje kancinci lo mzuzu ke thina sizawushiyeka apha imizuzu emibini. Nina hambani yani le ndawo sizawutya kuyo sonke. Usekretari uzawunikhokela anise phaya e-dining hall second floor e-new wing. And then thina sizanifumana pha ndiyanqwena ke into yokuba zenigod.